please give me more beats.
Nasha Chavez, Kaji unanitaka, kwa vile unanishika mimi, tamaza kukata, jitulize na jiamini. Siyete na jafil na jauna chataka boy. Usione mi nataka mapenzi. Amu kwa real na jua na kuwacha hoy. Sini wazi gharama huiwezi. Don't tell me how you love me boy. Don't tell me that you're waiting for it. I don't need no love. Na sitaki mapenzi.
Minadata Ebu pindua icho kichaka Ona mwenza konisha lewa kwa joto Nipeza hivyo nchaka chaka Kimbiza ni mwendo wapaka Kama mpira daka daka Ona mwenza konisha lewa kwa joto You beautiful woman mwenye zote tajiba Kitaka mavumba kikosa ntaiba Basi pindua icho kiuno Kama unacheza midundo Na miniongeze mikuno Nipe zileza kisigino Waka nionge kilatino Ongeza madoido Ronaldinho You beautiful woman mwenye zote tajiba Ukitaka mavumba kikosa ntaiba